Walivyokuwa wanasema mimi nikajinamia, japo ili nichoma nikavumilia. Hata mke wake nani alikwepo pia, moyo mi ulizonona nikagonga gia.
Nikatembea,
nilitamani kuambia watu wate, ila mdomoni mie maneno machache. Nikapoza tunabia nizikate, hata nisilie. Kama mapenzi safari
wendo Kigoma,
na kama bahari
mimi shazama,
na kwangu wetorori na kusukuma. Unanipenda na kupenda sana, fanya waju
chacha chacha,
wazia pilipili na ndimu penzi linovi
chacha chacha,
weka chumbi hata unilogi
chacha chacha,
wazia pilipili na ndimu penzi linovi
chacha chacha,
weka chumbi hata unilogi. Baby shode,
who's your number one?
Ili washindo kubwabwaja tena,
tujichane
wakae mbali sana,
tusizoeane,
tukeme fitina,
tugandane,
nasi tusije tena kufarakana. Mioyo mbio mbio mbele za watu sikurumbana, wakushike sikio wakujaze sumulana. Kama mapenzi safari
wendo Kigoma,
na kama bahari
mimi shazama,
na kwangu we dorori na kusukuma. Unanipenda na kupenda sana, fanya waju
chacha chacha,
wazia pilipili na ndimu penzi linovi
chacha chacha,
weka chumbi hata unilogi
chacha chacha,
wazia pilipili na ndimu penzi linovi
chacha chacha,
weka chumbi hata unilogi
chacha chacha,
wazia pilipili na ndimu penzi linovi
chacha chacha, chacha chacha,
wazia pilipili na ndimu penzi linovi
chacha chacha.
Thank you.